Wareejinta 5 maxbuus ee dalka bartamaha Aasiya ku yaala ee Kazakhstan ayaa maamulka madaxweyne Barack Obama waxa uu ku soo afmeeray 28 maxbuus oo laga wareejiyay Guantanamo Bay sanadkii tagay ee 2014kii waana tiradii ugu badneyd ee tan iyo sanadkii 2009kii la wareejiyo mar wax laga wadiyay asbuucan xogayaha arrimaha warbaahinta hadii madaxweyne Obama maamulkiisu uu sii xoojin doono Wareejinta maxbuusta ayaa Josh Ernest waxa uu yiri
I can tell you that it continues to be an important priority of this administration to ultimately transfer all the detainees.
Waxaan ku sheegi karaa in maamulka ay u tahay ahmiyad in dhammaan maxbuusta ugu dambeyntii laga wada saaro xabsiga Guantanamo Bay.
Tan iyo markii uu xafiiska qabtay sanadkii 2009kii madaxweyne Barack Obama ma uusan dib dhigin inuu fuliyo ballanqaadkiisii ahaa inuu xirayo goobtan. Bishii May 23-keedii sanadkii 2013kii ayaa hadal uu ka jeediyay jaamacadda National Defensive University. Madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu ugu yeeray xabsigan calaamad uu Mareykanku ugu xadgudbay sharciga.
Given my administration's relentless pursuit of Al-Qaeda's leadership, there is no justification beyond politics for Congress to prevent us from closing a facility that should have never been opened.
Iyadoo maamulkaygu haysto ogolaanshiyaha inuu si adag u dabagalo hoggaanka Al-Qaeda, ma jiri karaan wax marmarsiin ah oo ay siyaasad daba taalo oo ay Congressku noogu diidi karaan in aan xidno goobtan.
Xilli Mareykanku uu ka shaqeynayo inuu dib u dejin u sameeyo kala bar 127 maxbuus ee wali ku jira xabsigan ee la sii deynayo ayaa mid ka mid ah caqabadaha taagan waxa ay tahay iyada oo banaynta Guantanamo Bay ee hortaagan tahay sharcigii 2010kii ee diidanaa in maxbuusta laga soo raro in maxbuusta loo soo raro gudaha dalka Mareykanka ugu dambeyntiina inay sii furnaato Guantanamo Bay iyadoo maxbuusta la dhimayo ayaa waxa ay noqonaysaa arrin aad u adag sababo la xiriira qiimaha ku baxaya xabsigan oo dhan 3 milyan sanadkiiba qofkiiba amaba maxbuuskiiba